ngenda jenda nizeta Nukagire gombani gusetswa n'ubusa Orara Urukundo mpani rwarungirigita Kugawe mpamya ko nawishimye kundusha Manu mvururi mirumye gusa Rutavuga ibyo shaka neza Inkuta zigize umutima wanjye nizo zabihamya neza Manu mvururi mirumye gusa Rutavuga ibyo shaka neza Inkuta zigize umutima wanjye nizo zabihamya neza Ni wuchi ngura imigisha ikijira Renane nacho nazakora omwiture Uchi ngiriza ichitwa umijima Ona sinza sitara tulikumge Panda kure bangijuta Mumba naja mora ndirimba owe gusa Usibye kwa ringeso yo kutanyuka Uwa kugira niki cyatuma yicuza Manu mvururi mirumye gusa Rutavuga ibyo shaka neza Inkuta zigize umutima wanjye nizo zabihamya neza Manu mvururi mirumye gusa Rutavuga ibyo shaka neza Inkuta zigize umutima wanjye nizo zabihamya neza Ni wuchi ngura imigisha ikijira Renane nacho nazakora wa mwiture Uchi ngiriza ichitwa umijima Ona sinza sitara tulikunge
Nukagire gombani gusetswa n'ubusa